Factory.
Hello?
Hey, babe.
Hello, Zelinkas.
Yes?
I've been waiting. Ndefa mpia kaidi.
Apa nko ndefa zari?
No. You can't tell me that you can give me 100 kwacha. How am I going to do my hair?
But,
Okay, then I'm fine.
Okay.
I'm done. Like,
all
done.
I wanted to do is to love somebody. Nezo na nirimu mtima kansi nirimu tumba mwako. Supplier wa love usindine kansi ndine supplier wa mane. How could you do this to me? You know you had got me feelings. All you want is money. Yeah, yeah. All you want is money. Yeah, yeah. All you want is money.
Kuseni na musuwa
money.
Mazulo na usiku
money.
Pogona na pouka. Ni money after money. No mpela kona chance wabashani. True love sifuna na statia. But muli ine unaona mocha statia ka. Suziba unipwanyila mutima ka. Love umapasida cheba muna vena ka. Kuline kasufuna koche mahafu. Apa so, nisoba na yogula kosafu. Tapena umafuna ni kankaleche safu. I'm tired of this, betya che uyende cha kwani.
All I want you to do is to love somebody. Nezo ona nirimu mtima, kansi nirimu tumba mwako. Supplier wa love usindine, kansi ndine supplier wa money. How could you do this to me? You know you had got me feelings. All you want is money.
Generation is tatia. Apa true love inasila ni statia. Mboli betunku nino na mama. Mani ikasila bama yambano bale alaka. Vela bama prela baseka. Mani ikasila waenda no meka. Apa tela vuba konga fe chitunku. Valikana lo manzi no lukungu. Love no mani te kutibe kutemwe. Ukutemwe kwa pamanje ala ni mani. Fence ever fire, pamanje ni mani. No dunku munela bako fye kufya madam.
All I wanted to do is to love somebody. Nezo ona nirimu mtima, kansi nirimu tumba mwako. Supplier wa love usindine, kansi ndine supplier wa money. How could you do this to me? You know you had got me feelings. All you want is money.
Exclusive from ZambianJams.com.